Yeah. I bet you Alpha never heard of this, man. From back to the House of Galway and the Green Light, back to Sumer to a 29. And I've heard you feeling shit.
Yo, mean looks like pokies for the time being. Green smoking in the focus, ship the mind cream. Ship the mind, rings are making it. Five tracks, myth and either part of me, I'm taking it, you faking it. On some user-friendly shit, you best get real with it. I buy you kick some relevant shit instead of faking it. Straight A's in his raps is what you're facing and displaying the facts is what it majors in. Fill me in.
Watch Daniel Zappo make my soul, me flani best of best. 60 scene up on Kaplow, design is super captivated. This it. Business D.O.D. your daily goal blesses. For each shaping after death, it turned to all press. Drop down the bomb, I come to see for more senses. Set matter be the secret sentences of rap, not every day. Say, ha. Reality, you're good for the family, you're true for the vanity and the hood, and you're punished. Yeah.
Counting sense atwezi ponga not haja ni kusikize na kuna tip boss natokea wasefa mali vitu come door for motor switch on the trinity lock bado nipo underground in chains now no PPS ni kwa village apps na wa hot masoa ya ya fako ila si maiwa cause na sikanisha wale wako lose ndio kujiprove nani gagaka Judas niko ngangari as usual sipi yoga Irish yoga niambie non chaje lime ama coconut
nasoma holy book lakini jaba looks wana die mini took wacho fala hii talent imefanya nikanyage red carpet kwa mta kitu ki happen mi ndio suspect hauwezi ni control mi sio puppet wacho fala ze na kuchangamkia utadhani mbanga mpya ametoka kiganjo akaletwa kinyago alafu akaangukia raia pande mbaya sheria shaskia tuko maji hadi tuna beef na ma big fish tumevuta weed ni high time ya kuandika rhyme hakuna haja ku waste time ama vipi mstari zenye wise kushinda za mababu
yeah kwa twilight zone jina walk na hit chrome juhama horror wana plan kuli cross body yangu dead hadi geshagi kuipost risala za rambi rambi chukweni me lost walithani nita stop everything red light hawajui comeback ya ni inanipa green light everything ilipo for sure ime go saimi na focus na kukipi on top yeah. Ever since G Black wa familia kila ground tuna step ina sound familia boy unadhani hatuwezi kufikia ngojea tukupate uone joki sinzia
listen I am very very yeah. Sorry
usiwai jaribu kula kitu wezi meza iache kwa meza na uanze kutembeza ni waoga na ni wanyonge wakini cheki wana tense wana mwaga shonde sauti yangu ina Richard kwa soul it's like tunakunywa kahawa za java hivyo ndivyo mabozu feel wakiwa java ama kahaba akikuchorea saba
wewe unajoni mana reality ndane jije utepeza mguwa di wax ka best tokeshwa job 24-6 apikanjije tu changa fresh chafu weekend in a holiday ok build up be responsible society boro slenta shares na uzi watu kamo dudo mila peers na jenga guys community bora vijana pena first ya kufunza zao gumzo yeah freedom na die freedom matter and dome zote drugs ni juu ndo ni funze more freedom na die iwe true ni juu baya muzuri ya pesa kasa mwelo njiru yo kunipime leti shango elo pita sinduele kunifanya slave na nikumbusha gashule mtu mzima mie sezi konda mse na joba kuchapa na hapa kule mse wache ni eleze wache ni yeneze mse